Kolosi yanko en, sura wal tatabul. On ummi dinamay almasihu daga maide. Gamnon, gade berde modon do fi gondun, ton do to almasihu jodi do jodorga lamu mudun, to jungo nyamo alla. Gade kanyumuki do ko woni ido, na do fi gondun der duni arundu. Gam ongarti bomaybe, den joni ongodi yonki kesi, ki goddo wawata yiki. Iri yonki ki almasihu wodi, gondudo i Allah. Yonki modon ki gonga woni almasihu. To oso oyeke duni yarundu, onon ma, ongonde imako, nder teddungal mako. Gamnon shendire isunoji duni yaru, gondi nder modon. Wato njenu, ikude nefnide, itoki ranki kobandu yidi. Isunoji kalludi, iyiduki kogoddo jeyi. Gam yiduki kogoddo jeyi, dun go'o i mauninki gunkiji. Gam waduki kuude de'e, monnere alla yana do fu ganyube ngada ko o wi'i. Denno on ngada iri kuude de'e, nder jonde de ngada inodon. Amma joni, shendirun i fu iri kuude de'e. Wato monnere, i wanyuki yimbe, i kulle. Den to on alu bolide kallude, mburto daga honduko modon. To on pewindir, gam on porta kingi kumodon dun denno, ikude majum. Joni on borna kingi kukesum. Alla tagudo ngi kudum. Imomo inadum duwarta iri ngi kumako. Gam andon mobotum. Kanju wadi joni, wala fero tirol hakunde yahudankejo inetdo na yahudankejo. Ihakunde nadado imonadaka. Iladejo ikodo. Ihakunde mashudo ina mashudo. Ama almasihu woni kodume. Kanko woni der berde meden. Enfu. Onon on yimbe be alla subi. On sheni bebe o yidi na setta. Gamnon, ngarte godube yurmende. Iyidde leinobe koe. Godube hakilo imunyal. Munyindire. To goddo wadani goddo kohana. Benjafo tira. Nonno jomi rewo yafo rani on. Onon ma, senjafo tiron. Koburi du umfuwoni ngidindiron. Gam yidde hauti koe meden. Nohani. Jam iwaidun to almasihu wala on shubon kohani ngadon. De alla no di on gangarton bobandu goo, njodo dodon jam. Ngarte getobe alla konde, ale bolide almasihu njodo nder berde modon, na setta. Eki tindire, wagindire, nder fufamu. Ngime gimi jabura, igimi mantu ki jomirao, igimi di alla hoki on nder berde, on getamu nder berde modon. Nder kodu medun gadoton, nder bolide modon, ko nder kude modon. Ngadedun nder inde Yesu jomirao. Ongetta alla nyako modo, lawol mako. Onon rewbe tegal, kwakye warbe modon mangu, nonno hani tokube jomirao ngada. Warbe, ngide rewbe modon, to on kolube ngi kushatudum. Sukabe, kwakye danyobe modon mangu, nder kodu me. Gamnon iwelna na jomirao berende. Onon godube bibbe, to on kallam bibbe modon, gamnon wawe wada be ala waduki kuhani. Mashube, kwake jebe on mangu nder kodume, kwakebe mangu na isherel ngelbengi ata ontan, kobo gambe beide yiduki on. Ama angade dun ibernde goo nder kulol jomirao. Nder kodume dun gadoton, ngade dun ibernde modon fu, bo jomirao ngadantondum, na yimbe. Gam on andi, on keba yambarjari daga to jomirao. Almasihu woni jomirao mokuwanton. Komo ye gadoo kowoda, duwata naimo kohana nimo. Gam alla hollata fero tirul.